comme un alpha baby.
Sur cette tâche, sur ce bout de tâche de mes côtés.
Hey, God's God. Every day I pray to God in order to get me good life, man.
Zafumilia, shida zafunja, mitiani ya maisha zafumilia, nishapoteza furaha. Nivute kwako zafumilia, shida zafunja, mitiani ya maisha zafumilia, nishapoteza furaha. Nivute kwako.
Wangapi nimewaona wene nyumba na gari, mapenzi safari. Wako nishafika boy, pesa zao sijali. Hata wanizonge, mini wako tayari. Sije mpora zonge, nimeridhika na hali. Wangu sende mbali, usiku kiza mchana njo. Kama mondi nazari.
Nishapoteza furaha, nivute kwako nitavumilia. Shida zafunja, mitihani ya maisha nitavumilia. Nishapoteza furaha, nivute kwako.
Fungu la porte ya mote mananga yomona. Dengenga na sina lela kayo sheri. Butupe muino sala puyo zala malama. Maneno maneno wo, wanasema sana. Tuketoka mina weo, wanabaki nasema. Sekele anga na yo, zambende ya yebi. Atatoliete, zambende ya yebi. Atatola tito, zambende ya yebi. Sheri nangayo, oh mama oh.
Oh oh.
Shushu nangayo, oh mama oh.
Yeah,
Zafumilia,
shida zafunja. Mitihani ya maisha zafumilia. Nishapoteza furaha. Nivute kwako zafumilia. Shida zafunja. Mitihani ya maisha zafumilia.
I'm a half a baby. Prince Kalokola, K-Town, Simba la Kigoma, Nikingloma, Kakimio, Skambele, Hala. Yo!
Grade 1.